This is respect music.
Please give me more beats.
Yo, Mister, Mister Nan.
We global music.
Alitoka ocha, akashang tao, na come in second, juni godfao. Heri lale inje, this is young kwao. Bilango huwa wazi, ukitoka kuna chao. Una city tailess, ajena nkibao. Taji anarat sana, venya napenda miao. For now mina crown, wanisa ni wasao. Tao kambao, fara feature ni hao. Wanashindwa ka, deni ya wachinku ni hao. Nimesuck vibe bila usaidizi wao. Fakta kubwa nilifanya bila wao. Hata tungetaya kuna siku ningebao. Chizi na strada zangu easy. Mada tulichoresha dorime tunasamba za injili. Chizi na strada zangu easy. Mada tulichoresha dorime tunasamba za injili.
Check it. My rapster squeeze na sikio na face na jeez. Ni rainbow colors, jo na yos katiko Chris. Ati una chest, but your chest na checky na tits. Biloko blacks on a table ya mabitch on me bleach. Sipendi wa seo roll ngwai na sig. Mse uniambia ameshiga but mtando wit. Ati sling ndo kusema but your wine ndo mingi. Ndo pati mboka kuwa hoi ngisha nyash kwa lini. Tangu nkwe yangi mini big big star. Na shindwa mwona sijai nyong huyu Lupita. Labda vile mboisu break nini caps. Alafu bai fanyi memo morikwe hiki taps memuni pate room na folks wanatos na razi you trust bila kundule lifanya ukuwe mzazi huyu ni nani na kula ikusi ya azi kijana jichunge jichuje mwendo wa kazi
mwalimu alisema mimi nitaona world chukwa atlas ata kuwe dry me survive kama cactus life ni marathon I never trip when they passed us I got faith but lost hope in these pastors I'm like who the fuck cast us disasters niaje hana job na kona masters gangsters na suti go fishing ombe na chungwa na fisi yeah but I gotta make it far cause daddy didn't make it here not the type to mess with wanna make it clear rapako kwa exit nasty ameingia cold like a beer lakini mwezi ni kunywa stochwi na machias motivated by my tears motivated by my peers will be winning out here always keep it solid fika 90 ni kamia hear me flow on a beats what we living out here sezi check kata balance jiko zero sezi cash check uku business ya magendo ama mfungwe church evangelist preach neno suffering ni noma chako sema poka neno back to rap I let a pussy nigga bleed yo ni period leave a rapper dying on the floor down your studio see you when you get there chorus ngoma ya kulio see you when you get there chorus ngoma ya kulio
leo niko na furaha niko na haraka leo leo naosha mkuki sijui talambwa wapi leo
producer niko nikanyosha wase
Toxic relationship kiyo tipsy ina boingi kama Sylvan Zoriti kombina odi si kama kombina pointi so she haugi ni wabantoni ati pizza ifine nda fasa iju ni koko wezi ona most juu napenda kula poko soko natoka aje bila skari kombo koko shikiwi toksa kopombo cheki ble ni tamu kasitamu maiko fami nokolea uneza kamu kwa shidamu kojolea leo nasema zote kau naweza kau wezi ondokea nina jina streets ya Ningependa sana nisdinyane kwa ibit Lakini vile menipanulia ntaidish Goja kwanza uliva sidiko ilite pililik Juu ya mountain, domina jonani na mpika Ah, done, kaumbachi done Nimeosha omo, ndi kaumbangi dance Bamba one, kitambi two, mefura nyosha sans Done, me ni father
Skiza, check it Keza magi cheki twende Nani uko mechacha kama bishane na mimi Maneno pando zito patu pimi na ratili Akili tumefiat na mamoshis koko wingi Wale wanguvu mingi ndo napoteza nguwa jiji Come slow, wauna fastisha nini Mandume kama wewe ndo navalishwa mamini Wauta baki ukiwa chini, amini ya mosi ya mini Ugonge miaka 30 ndo utaishi kama mimi Nilikuwa kabsa ini king Nezo liza basi nani ndo nasumbu wa the jungle
Nani
Nasikia si muziki ring na sishiki kwa nini I am staying out of trouble
Sishiki
Mina jificha kwenye scene Nasikia kuna wanya wanadai kushika nisha puzzle I'm humbled, not troubled, nanyo naleta mambo Tangu mina nze mziki mambo zangu kuja double Double, yes vitu kuja double Weka unataka vita hizo ni mambo za kitambo Washika mic tupatane kwa mitambo Magi tena kwa pepeta kama rambo Skupendi, skufichi, hapo ukuli raisi Kusume kwa mademu wako chome kaka mizi
missing.
Otherwise sina mambo ni kofiti. Nadai kumada beat after that niende missing.
Jump, shata la mazika yande. Pastor J, dom you preach every Monday. Huh? Been loyal to my crush ever since Primo. Crush amekuweza na ipei dande. Hama Kenya kaunipendi, mina pendwa na atu wengi. Y'all haters ain't ready. Dry, have been messing with your ladies. Ju, immune system imejaa, sina vacancy ya ukendi. Angel Gabriel ananisho, Isa ako proud of me. Sio kurap, tunafanya adi miujiza roundi. Mina Jofes tunakiwakisha loud na maji. Heta na kulisha blue ticks utadhani I show speed. Mini Norma naeza pay a nameless Gina. I tell the ladies nyege sina, but ukinitia mechi na kuja na rende mzima. Na kula jegi for lunch na sosi kinembe dina. Sani ki rise in the east, niko west in a seti. I'm sick, uliza Tracy na Betty. Nimetoka kwa my beast, East Lando representing. Niko over privilege, you niko na six testes. You can't test me, they can't test this. Mistarini na tema zinatupa kama septic. Mama yo, I think you sexy, mineza kudate for aesthetics. Kenya comedians wana chase kwa wanisa. Baby rhymes nika wanandika insha. Hamwezi master even if I was your teacher. Kayole ndio mtana wakilisha. Young J
spoken. Hello. Aende home kama shangwe haleti. Sit nataka kiss na hug no violeti. Washa gunga hapa spoti hi-fi. Uneza made in a iTunes niko mpaka Spotify. Boxi zicheck kasija checki macheck. Mistari ka BJ zina go over your head. Izo groups to the left kago day na piti shwa. Atu ingiagi studio haina fire extinguisher. Ever strapped ka izo backless deras. Feature IP niki address hera. Chinda stu hatunaga wera. Si watokia pika boom feature izo kamera. Future inani blind walai. Tyson juna beef na mic. Room full of stars like a disco night. Kidogo juu ya vumbi ni baki rongai walai.
Unanguka kukote kama unamali unasmama. I'm sure kasoma nge kwa street na tunga njama.
Kilchafu na kuindo kikosa kitu cha kufanya. Best rapper cost ni nani ni kama si mama.
Kwa sabu kani bars nani hana. Kabla nianze rap sings juna juo ilikuwa na chana. In short na manisha kwa shit misilana. Wacha mda uzidi kuenda tuje na naka sana. Under management hella hana. Next time umamako jifunze kusema pana. Huku under management na unasema hela huna. Next time jifunze usema apana.
Industry ya wajanja michezo ya kutumiana. Unalazwa na utumbo wee ukiingiliana. Na turn down this kiba unajilewa ndomana. Afisa raka kichochote hakuna mtu tunashindana.
This is Respect Music.